baby, I love you. Na kwako sisi kiasi hani. Vyo nafiki wa shumani. Wanutaka kuvongo wajinga pumbafu. Kuna kipiti chakula nisipo kuona. Na nyongia paka sura na vyo sonona.
I said you got your mama face, yeah, pretty, pretty. Ona lako shape da biggie, biggie. Tukianza kesha kujiki, jiki. Na baki kiku, Koja pambio na jitesa, digi, digi. Kamwe wataiwesa, digi, digi. Mpizi na ongeza, niziti, ziti. Sije livye, na ski.
Don't tell me why.
Slicer.